nikiwa ananipa vinono mpaka naisi changanyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafundwa katimilia. Wali kwa maini maja darasini, na nkirudi nyumbani ananiuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaga, kichwa kinaniumaga, ndo maana nimewaitaga mnipe ushauri.
Hadithi hadithi tamkule mwenzenu mimi tamkule mchumba wangu tamkule sise
tamkule
hadithi hadithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Basi sisemi kanionyesha jua la asubuhi navyopenya kwa dirisha, na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha, kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanituza mahaba kama kutarajita kibaba baba, michezo ya makidakida tunawakera waje, mbona mtapata shida? Ni wape siri labda puto limepata mwiva. Nilonge silonge
longa
mwenzenu mi
longa,
oh my baby wangu
longa,
na mlavu
adithi adithi
tamkule mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Basi sisemi
tamkule
adithi adithi
tamkule
mwenzenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule.
Ati ona mtoto kataka na misi jivungi,
nampa, nampa tena nampa,
nampa gale kusa,
nampa, nampa tena nampa,
sipakize tatone,
nampa, nampa tena nampa,
nampa kitwa napenda,
nampa, nampa tena nampa,
nampa tamtamu,
nampa, nampa tena nampa,
ale achikaragazi,
nampa, nampa tena nampa, nampa.